Katu pana bueno. No me fuiste tan mal. Six bullet time.
Two money, it's the best time.
We chama kuna wafika mzala. Nagu papa takemba washana.
Yewe, the tonga left you. Kuna waisa, the tonga na na waiche. We ndole chef you kembo, the tonga left you.
Ni music job, buda twice amu kwanga. La touch kusa sanctari, guri shepo banga. La ndega kuko.
Somebody up down.
Watch it. It's after 18.